lodge in the shelter. Over to seat in the balcony. Money tie up your button to get it caught in the Boston. Fanya kazi bale kibarie nyama iwarie ni ndazi isha yo niwe nofuna cash siti nambaya faku mudala go baby kwa tako ogaga wale te waria kilizi wana kunkanga na kunkanga kwa kula na mani no isha kubache abazi kuwebe takewa kuhiche na wako wanochifuna mokache esige mokama jasti bajati wa wale tutechetaga pamiti fiti.
Kaboom! Kaboom! Kaboom!